Pressure ya mapenzi, mana ipenda hajiwezi. pressure. Zinakwenda na wakati. Mashallah, mashallah, na zayadi na zitumia kwa mgonjwa tiati. Hey, 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 helwa za kileo za kudawa zinakwenda na wakati. Mashallah, mashallah, na zayadi na zitumia kwa mgonjwa tiati. Napima hapwa kuangalia jicho ndoli linotafiti ugonjwa niki ugundua nampa nusu kaputi. Napima kwa kuangalia jicho ndoli linotafiti ugonjwa niki ugundua nampa sukaputi. Wengine, wengine huniambia na washo, washo chini ya futi. Basi, basi na mtibia wala, wala tabu sipati. Wengine, wengine huniambia na washo, washo chini ya futi. Basi, basi na mtibia wala 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 tabusipati. Kama wivu utulia presha huansawia shengesha huwa maridhia na malipo beipoa. Kama wivu utulia presha presha huansawia kengesha huwa maridhia na malipo beipoa. Roho mbaya
iko kutaka kupita njiani. Mfalme anasimama wima. Boroza baba. Asante sana Sabiti Abdul. Nachili boy. Wana nuna nikibimbwa mimi na nikilishwa minofu. Wana nuna nikibimbwa mimi na nikilishwa minofu. Wana nuna nikibimbwa na nikilishwa minofu. Ye wakiniona na bebwa si wanja uomba upofu. Aze acha nijimwage mie na mpenzi wangu jamani. Wacha nijimwage mie na mpenzi wangu jamani. Mbunda, jino moja Jumaine Ulaya. Wanogeshe, wanogeshe. Alamba, alamba jama. Alamba, alamba tena. Sabiti Abdul indelea kuwalambisha wote wapati kuramba. Pure mimi sijali lolote, nasema siogopi chochote. Sijali lolote, siogopi chochote. Ninafanya makusudi, ninafanya makusudi, ninafanya kusudi, ninafanya makusudi, ninafanya kusudi, ninafanya makusudi. Jumaine Ulaya, endelea kwa burusa, waburusa, waburusa, waburusa. Wape taarifa. Alamba, alamba. Asema alamba, alamba tena. Sabiti Abduli, endelea kuwarambisha kama kawaida yako. Nipate, 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 alau kidogo. Natamani nipate, 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 alau kidogo. Natamani nipate, 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 alau kidogo. Natamani nipate, nipate, alau kidogo. Baridi, baridi, baridi imenishika. Baridi, baridi, baridi imenishika. Baridi, baridi, baridi imenishika. Ba, 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 baridi. Juma Mkunda, jino moja. Jumaine Ulaya, nogesha, nogesha baba. Endelea kunogesha. Alamba, alamba. Yansoza.
Yamaiza.
Bora yeshe.